254.
Give me inspiration. We conquer all bad mind energy. Jah, me no want get it, me no want get it. You listen me. Nowadays everyone wants to fight. Jah alone a go make the things right. No need to see a face in me. I'm all gone blind when me see all my future bright. One of me friend tell me say be all done. Another say things a go better back on my head. Till later then no tell me God always defend the righteous. Just in the love, don't stay away from the fighting. Always try to do the right thing. Granny said the most expensive for my piece is cheaper than the cheapest for me up. You hear me? Stay away from the fasting. What does it cost you to do the right thing? Cause life's so sharp, we end up in a graveyard.
Kicho kimejificha juu nikimbicho washaki ndio kende chain kivuta kinge adiko pray kitamu kiss saya rain kiki adiko pain ati washaki ndio kende chain kivuta kinge adiko pray kitamu kiss saya rain kiki adiko pain kunifanya mara mingi niko kwa kifua nikivuta na mamoja wangu wote sio napenda kusi Kangware hadi siku sushinda katuki Kikilandi, nisha washa kingine Kwanza pedisa kuina hadi zinafatu ziende Ziki kam, tuzivute Zote zote ka, zote zote ka Chaki, zimenishika, zimenishika, zimenishika yo Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo Niki
I think you fell in love too fast. African night and a cool rush. And I remember you refused to kiss me. But now you're using my toothbrush, girl. You say you think I talk too much. That I'm not your type and you don't like the eye. Cause your daddy is a preacher. But now you're wearing my t-shirt. And I don't want this night to end before you know I love you. So me sing. I don't want this night to end before she know me neither. So me sing. Namura sini ishiye ni kwambie. I love you. So me sing. I don't want this night to end before she know me neither. So I'ma keep it short and sweet. DJ play this song and repeat. Only on the dance to the beat. Anytime you hold me, me feel so sweet. Whenever you hold me, me feel so sweet. Shout out sweet. DJ play this song for me. Only on the dance for the beat. I'm only for comments and me feel so sweet. Anytime you hold me, me feel so sweet.
Check him on a Lisa Navo Tingisha. Move na mi mami shaky 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 shaky. Check him on a Lisa Navo Tingisha. Shaky 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 eh. A body sweet Coca-Cola Fanta. Your body sweet Coca-Cola Fanta. Yeah, a body sweet Coca-Cola Fanta. A baby shaky kama belly dancer. Your body sweet Coca-Cola Fanta. Your body sweet Coca-Cola Fanta. Your body sweet Coca-Cola Fanta. A baby shaky like a belly dancer.
When I say pull up, you know what I mean.
DJ
Bugatti 254.
Yeah. Check him on a Lisa Navo Tingisha. Move na mi mami shaky 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 shaky. Check him on a Lisa Navo Tingisha. Shake it, 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 eh. A body sweet, Coca-Cola Fanta. Your body sweet, Coca-Cola Fanta. Yeah, a body sweet, Coca-Cola Fanta. A baby shake it, come a belly dancer. Your body sweet, Coca-Cola Fanta. Your body sweet, Coca-Cola Fanta. Your body sweet, Coca-Cola Fanta. A baby shake it like a belly dancer. Your body sweet, Coca-Cola Fanta. Girl, your body body smoking like a ganja. Ukipita wanavunji kanga shingo. Baby tingisha ilo lipewa na mother. Chora saba saba sana figure number 8. Tuende sana sana apa pana kudilay. Wendo ile number 1 kuna kudipe. Leo ni leo hakuna uongo kama jubile. Wendo super duper fly. Shake it for me baby, shake it usikuwe shy. Nipeleke na rada leo usini deny. Leo ukinipa yote basi mini tajidai. Ay ay ay. Kiro mucho mami. Baila mama sita oya baila baila mami. Fika kwenye flon ndo tijeki for me gani. Alafu tunde hoa chuma sinala na gani. Hold on. Mi kani beat na ua. Mi kani shash na jua. Mi kani vajo nyandua. Kani sape na fua. Kao juu utajua. Mi kani beat na ua. Mi kani shash na jua. Mi kani vajo nyandua. Kani sape na fua. Kao juu utajua. Yo.
To listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit.
Mi kani beat na ua. Mi kani shash na jua. Mi kani vajo nyandua. Kani sape na fua. Kao juu utajua. Mi kani beat na ua. Mi kani shash na jua. Mi kani vajo nyandua. Kani sape na fua. Kao juu utajua.
Calling all units over. Shambulizi na wahuni over. Warembo kutoweka kesi serious. Chumwa na rudi bila to be off in delay. Risky. Hiyo ni petroli ya machine. Bless my room kana zizi. Nianike hii mattress kama wiki.
Ban Ibra City shash. Chain Mali end around. Kitu safi toka south. Rasta man water guan. Hi na wadigida waroro wakitikita.
Mi kani beat na ua. Mi kani shash na jua. Mi kani vajo nyandua. Kani sape na fua. Kao juu utajua. Mi kani beat na ua. Mi kani shash na jua. Mi kani vajo nyandua. Kani sape na fua. Kao juu utajua.
Deep you got the keys to my jeep. This is the case and I'm rambo hini stick shift. Ignition baby full speed. Ski accelerator. Speedometer. Kuserereka. Speedometer. Accelerator. Speedometer. Kusere keys to my jeep. This is the case and I'm rambo hini stick shift. Ignition baby full speed. Ski accelerator. Speedometer. Kuserereka. Speedometer. Accelerator. Speedometer. Kuserereka. Speedometer.
Busy blaze. Unajiduna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisteki nda kuroga you be my honey. You say you want me or you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before.
Kialoto usiende kutangaza. It's not a secret. Nimeshindwa kunyamaza.
I think I'm addicted. Sasa nacheza defense. Heavy word is my witness. Nimeshindwa kukuachilia. I think I'm addicted. Sasa nacheza defense. Heavy word is my witness. Nimeshindwa kukuachilia wewe. Oh my, nime overdose.
little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine.
Hold up. When I say pull up, you know what I mean.
Oh, nana, eh. I take it.
DJ Bugatti 254.
I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Wake at you, wake at you, na-na-na-na, wake at you, na-na-na-na, wake at you. Kama za kayo alipanda sikama, mimi nani nisi want you the one. Nina panda nikisema you're the one and I love you, oh yo. Unawashata, unaweka chini, swali ni unataka imulike nini. Kita yangu siweki chini, I'ma put it up for yo. I'ma put it up for you. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine.
Wine machine,
she's a nana. Wake at you, nana, wake at you. Bila wewe misi wezi wake at you. Nikiwa chini wewe unani wake at you. Italanta umenipa bure tu, and I love you, oh yo, yeah, yes. Umenipa kibali, ukasema niwe ta duniani. Na hita yangu siwe kijini, I'ma put it up for yo, yeah. I'ma put it up. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Wake at you, na-na-na-na, wake at you, na-na-na-na, wake at you.
Up in the place, they drop the confetti. They're not steady. I been with that K-K-9, talking Betty. But money never rule the man. They all them wanna do the man. Pull up in a new sedan, goddamn sue the man. I apply pressure on those that I pressure, and those that I tasha, that event guy Fisher. Mama, have you noticed? I've been pushing for this. From a pocket list of raps, I've been trying to float this. They won't try to float this, but I ain't rapping for them. They won't try to float this, it's never popping for them. Drumming like voodoo, chaka doodoo. From the west to the east, feeling like Zulu. Bunch of fulu. They love the way I raise the bar to the roof. I be feeling more, my name of Zulu. Hotter than a cool man. Running track like a road run. See some time, but we're not done. Keep a distance, it's a fun.
Hey, like what is it? Skiza bwana na kwambia talk is cheap. Usikachi bana kachi ni. We are please repeat, you are deleted it. Studi boy console are the wickedest. Simanishi posho ni kibonga mil.
Ni makoma na sufuri.
Mabahasha no, nikiona deal.
Mambo gana michubigo mwendo. Mapigo na na na. Mapigo.
Mapigo na mwendo. Mapigo
na na na.
Mapigo. Mapigo na mwendo. Mapigo
na na na.
Mapigo.
Mapigo
na mwendo, mapigo
na na na, mapigo
mapigo.
mapigo, na na na. Mapigo, sigo na mundo. Mapigo, na na na. Mapigo, sigo na mundo. Mapigo, na na na.
Kwani neje bado just get it. Tingishizo mara mati ati ati. Mikono juko napenda mati ati ati. Right, left, ati ati. Kwani neje bado just get it. Tingishizo on my rap, my tia tia tia. Mikono juku na penda my tia tia tia. Right, left, a tia tia. Sina penda vile mtu na yoyoma. Siri kama gode vile na kuchoma. Siri kama mbuku rata nisha soma. Ba, do 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 puwa pona tuona eh. Madini kuwezulize swali mutu. Hapa kila mtu kona kutu. Shika wako mean, shike wangu mutu eh. Achaki pusa basi minkubusu. Achika mtu zitoke, tu dance ati shoke. Na usiogope, mdogo tu ziotoke. Mkate, nsake, npate, nchote. Na ihadi koste, niwasha ninote. Na kuwaga fete, tuende tuendete. Sharp kama shete, jibambe sitete. Si, leo nisiku yako mami. Kam tuka watoke kwa kule kinguai. Na bado kini jenga step back, tia 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 ti. Kwani neje bado just kia tia ti. She's on my rap, my tia tia ti. Mikono juko na penda ma tia tia ti. Right, left, ma tia ti. Kwani neje bado just kia tia ti. Tingi she's on my rap, ma tia tia ti. Mikono juko na penda ma tia tia ti. Right, left, ma tia ti.
Hood boy, honey boy, wamta. Juke to sana, yeah, you know I'm star. Drinks on me, we gon' buy the whole bar. Fukuza hiba reading out, kafry si konja. Ha, live up, wanna sugar. Bro, nini hiyo umeva, swaga bala. Nikishika mic, pala madem wana, swalalala. Ha, ha, ha. And I'm only getting started, crazy not retarded. Rufus show me love, DMs are bombarded. Anytime you see me, I'll be fresh out the oven. Yanni hot cake, got the looks from my daddy. Phobia young, unique, kufa msota, so I'ma go hard. Keep change. I make him go banana zime baki me baki wa mezendizi. Give it a run, give him a run. Wakimbizi awa tagwan. Sijali cost kupiga mbizi mizi celeb. Bani na msupana itwa kiki mpedi ya go gaga. Sema di gaga kama gaina. Sita futi pini papa samba msupa shuka nita pande. Backstage quicky quicky. Juma zeni na haraka kwa boxa baraka kinyangunya chapa chapa. Nika msafu sasa mtoto ametata alitaka amepata. Chora namba. Toka keja akitembea kama bata.
Onge, onge, ongeza hewa usinyonge. Onge, onge, tunawapa mabidonge. Onge, onge, ongeza hewa usinyonge. Onge, onge, tunawapa mabidonge.
To listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit.
It's gotta be your girlfriend's favorite DJ. And if your gal doesn't know about him, tell her to ask her girlfriend.
Thank you. Nyamaze baby girl, watoka pande gani, mina penda tuzo dhuda. Nastaki para zako za kireza reza, mina penda tuzo dhuda. Nyamaze baby girl, watoka pande gani, mina penda tuzo dhuda. Nastaki para zako za kireza reza, mina penda tuzo dhuda.
Naku shiki shiki, ukini lola lola mami, mimi ndio bad man. Uki shiki shiki, uki dondo dondo dosa, wewe ndio bad girl. Shotona chachisha ochungulo familia badilisha mini rastaman natoka Saudi Mr. 8 songs zimewashika Nairobi call 911 timore uko jijini anawateka ai
anyeze baby girl watoka pande gani mimi napenda tuzo dhuda nastaki para zako za kireza reza mimi napenda tuzo dhuda anyeze baby girl watoka pande gani mimi napenda tuzo dhuda nastaki para zako za kireza
Chini kawa iguru guru, we mtamu kaskari nguru nguru.
wakora kakondani sini turu turu.
Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako.
Bola. Beana, beana. Beana.
Bola.
Beana yo kitu.
Niko na dudu dudu toa kutu 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 dudu dudu toa kutu kutu niko na dudu dudu toa kutu 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 toa kutu 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 toa kutu kutu niko na dudu dudu toa kutu 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 dudu dudu toa kutu kutu niko na dudu dudu toa kutu 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 toa kutu toa kutu toa kutu toa kutu toa kutu.
Beana 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 yo kitu.
Niko na dudu dudu.
Say pull up.
Miraculous, na ya macho neza pewa binoculars. When the old school car inheritance, una chocho bado na mashenani rants. Una juwa spelling ya anonymous, una penda chipo na hunoni ass.
Dudu dudu toa kutu kutu kutu, dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu, toa kutu kutu kutu, toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu, dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu.
Maliza dada dada wani chizisha kichwa mbani memea pembe bauru mujitupa tembe posta na wakata wembe sekete kakue kuete pum pum naipepete slay queen na mtepetepe wasenge tuwa lenge lenge suramba na watu wateke.
Nikona dudu dudu toa kutu 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 dudu dudu toa kutu kutu nikona dudu dudu toa kutu 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 toa kutu 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 toa kutu kutu nikona dudu dudu toa kutu 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 dudu dudu toa kutu kutu nikona dudu dudu toa kutu 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 toa kutu 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 toa kutu kutu kutu.
Rumors ilianza Alejandro na Trey Songz ni my brother. Jeki zako ndani ni maziwa mala. Leo na dai tumangane na Viagra. Vision 2030 na supply mapaja. Na mapaka tunastretch kama blada. Honeymoon yetu tutakopatala. We ni mrefu bati mine kutumia lada. Si cheki, si cheki. Si cheki venyo cheki mini sexy. Si cheki, si cheki. Si cheki atindozi haileti. Alejandro mlevi usemo kweli. Ana kaimingi mangoko wamebleki. Nimetokia kisosi na madeni. Ukuta yangu ni mapainting za majeki.
Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu.
Anadai Java the debt. Ninadai kumarinet. Msupa kwa get. Anadai Java the debt. Ninadai kumarinet. Msupa kwa get. Anadai Java the debt. Ninadai kumarinet.
Ninaeza waka sana. Jing jing tukisonga tangu jana. The painting wanna put it on kijana. Tukisonga na idha. Tunasonga na idha.
Tunasonga na idha.
Taona na maidha.
Taona na maidha.
Inawaka na idha.
Inawaka na idha.
Amebeba mabidha. How you doing Aisha? Love the way you love the way you
oya, oya, kila mtu mahali yake. Mahali yake. Mahali yake. Mahali yake. Kama si kontani basi nipate kwenye ba. Kwetu hewa stika ili puliza neighbor. Kachumbari chapa kombe smoking ndani ya van. Kisha moshi mbili niko aire mkala kaniban. Digi digi dam zulu black utadak. Bash na mangoko wana behave kama duck. Bash sayanja uneza susi tumdak. Sasi tingisha tingisha mabolo lilo. We muderu moporino. Mogi kimonyoski mpaka maalbino. Kakipaka makeup kana kam latino.
Inaeza waka sana. Jing jing tukisonga tangu chana. The painting wanna put it on kijana. Tukisonga na idha. Tunasonga na idha.
Tunasonga na idha.
Taona na maidha.
Taona na maidha.
amebeba mabida.
Alright, shashina band, chesana na rema jama. Shashina band, chesana rada majama. Shashina bag, chesana na rema jama. Shashina band, chesana rada majama.
Kisonga na idani mkala, na wakanyaga kanyaga na akala. We ni kipara na unapara, umeoga na unanuka chara. Wana spaceship na Excel. Positive vibe ndio cartel, only the few one and get. Mfuko mandovu na jiset, blacks, chaba na kikegi, kikegi.
Inaeza wakasana, jing jing tukisonga tangu jana. The painting wanna put it on the jana. Tukisonga na idha, tunasonga na idha. Town ana maidha, inawaka na idha. Amebeba mabida.
Bad man, bad man. Dying, feeling so high, we are flying. Everything on me, I am buying. Say yeah, you fine, and you looking so good, it's a crime. Say yeah, good time, and I think I need to make you mine. Usiende kwa sababu unajua tuko wapa, and you know it's a good time. I'm about to nachapa, Odi dance to the beat, shaku shaku with the feet. It's a good time, kila mutu dance with me. Hey.
DJ Bugatti 254.
Dance rumba rumba. When you waste, it's a good time, yeah. And you looking for a good sign, yeah. Tonight we are doom dying. All the pretty ladies are cool dying. Feeling so high, we are flying. Everything on me, I am buying. Say yeah, you fine, and you looking so good, it's a crime. Say yeah, good time. And I think I need to make you mine. Usiende kwa sababu unajua tuko wapa, and you know it's a good time. I'm about to nachapa, Odi dance to the beat, shaku shaku with the feet. It's a good time, kila mutu dance with me.
Good time, good time. Stop wasting good time. Good time, because that is where you go wrong. Good time, stop wasting good time. Good time, because that is where you go wrong.
Una bonge la good time, mora uko high. Ujana ni moshi, si tunafurai. Hakuna kujidai, wese tumangwai. Tunapiga party mpaka watu wanazirai. Ukiitwa kadeti, kuna kuja peke yako. Wachana na beti, wachana na mabeste zako. Napenda dem dick, sabu miti ni dawa. Kuchubamba good time, kama kawa. Party ni hare, keroro ni made. Dem ni manze, na pesa ni magande. Mzungu ni mlame, mgenge ni kame. Tunakula good time, hakuna kwenda wrong, yeah.
Funga duka salifika soko. Alipanda bei ya makokoto. Pirogoto choreza paparazi. Uje kiwekewa kanadai mandazi. Kupa kiwekewa kanadai nanasi. Na ukikanyima kana sura ya kazi.
Alejandro, hamjambo, usiseme hii mwaka sina scandal. Kuna ngoko na dai ku dismantle. Hii time ya mwezi huna tampon. Usinyonge nyoka kama huna valon. Baby girl, pardon. Chuma inavuma, ikiskumwa. Ama love doctor kinikumtuma. Na wabeba beba bila kifua. 2022 na umabura. MCA langata isha kuwa. Alejandro love quotes zimevuma.
Miaka 60 Kenya ili ni bamba ni machiti. Kumewaka jopunguza pilipili. Mboka leo ni kungono kwa ofisi. Dwanzi amejua ana akili. Na mademu wali acha kuniamini. Junatunga hadithi kama shairi. Na wakula kimoja moja kisiri. Difficulty level legendary fisi. Nataka bibi ana hustle kama mimi. Nataka bibi anapenda pia miti. Askwe mshamba kama DJ Shiti. Mindo main plug nani ya kamiti. Next year napanga kuwa na kitambi. This year Joe form ni walami.
Leo ni kusengenga ama vipi ama vipi. Leo tunawateka ama vipi ama vipi. Leo ni kusengenga ama vipi ama vipi. Leo tunakatesa ama vipi ama vipi.
Got a groove one time. Feel the vibe one time. Calculate one time to time.
Kale kikusawa nime check. Na leo na die moja ya power that I will never forget. Drop me your pen and our location. Stack your stories as simu. Me stack in my conversation. Stack it. Utani pata kwenye gate. Kama ni appointment. You know that I won't be late. Nope. History najua well na relate. So katambi mkumbili. Sote tu participate. Take a selfie.
Leo ni me come ku get down.
Turn it up. Turn it
up. Ooh yeah. Achukua selfie. Selfie.
You're chilling out with DJ Bugatti 254.
Got a groove on time. Feel the vibe on time.
It's gotta be a girlfriend's favorite DJ. Hey, 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 drop me your pen and our location. Stack your stories as simu. Me stack in my conversation. Stack it. Utani pata kwenye gate. Kama ni appointment. You know that I won't be late. No. History najua well na relate. So katambi mkumbili. Sote tu participate. Take a selfie.
Leo ni me come ku get down. Leo ni me come ku get busy. You've been on my case for a while. But baby I am not that easy. I'm feeling some type of way. Nishike kama siku za mwizi. Tupige kama gym tuko tizi. Nipike kama toke mandizi, yeah. Today is your lucky day. What you gonna do now that you are all to yourself? So come and get this before we get down. Get down to business. Be a selfie. Baby na my lover.
Do a selfie.
Number one lover.
Be a selfie.
Baby na my lover.
Do a selfie.
Number one lover.
Maisha ni mojo chan bambisho. Nasema uko saa. Kikishe, young wild and free. Kijana na PD. Usijini mecha ufo, usijiji ezi. Leo ni leo, fiachilie. Jipigie kifua, jaminie. Chukua selfie mtu wangu wetesa. Kwanzi angoli ya juu, inaweza.
one touch away. It's my type of night, you're my type of lady. Fast life, we vibe like we ready. Act like you're mine, act like we're living a fast life.
Tunenda from titim titi all along. Nime notice your form, me go fiti to me bond. Sa tunengia zone, utishiki isha go down. For DM low perform, no mimi ya.
Mimi na my lover,
who are selfie.
Number one lover,
make a selfie.
Mimi na my lover,
who are selfie.
Number one lover.
Cheza isoko oh yeah. Binyuka binyuka basi isoko oh yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza isoko oh yeah. Binyuka binyuka basi isoko. Tingisha minganza ukitetemeka. Safisha kiwanja inogoma inatesa. Togo poko ndani ukisema unanyesha. Nipandishe mizuka nyongeze my pressure. Baby do me coconut
sokoto
ikune kama nazi
sokoto
ikaze kama nazi
sokoto 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 sokoto
baby do me coconut
sokoto
ikune kama kazi
Sokoto
ikaze kama naji
Sokoto 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 Sokoto
Wewe kama kaka baby 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 kaka rate baby baby ali baby baby baby
Cheza isoko Binyuka binyuka basi isoko
Kwanza venye umejibeba ngami udai mi udai mi upenda napenda chako venye uicheza ngami udai mi udai mi upenda napenda figa fire na ni dangerous mi udai mi udai mi upenda napenda fanya na feel kama veteran mi udai mi udai mi upenda napenda mi upenda napenda mi upenda napenda mi upenda napenda mi upenda napenda
Ningina ni agoro alafu kuwe solo Kwanza kiwa momo buda na mchongo Macho zako ndogo chongo Na mimboko mbaka usogo Tema kiwa kampwa na stone proper Alafu kiwa vajwa na dundosa Pale downtown na dundosa pale down kudundosa
Venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda Figure fire na ni dangerous miudai miudai miupenda Na penda fanya na feel kama veteran Miu dai, miu dai, miu penda Na penda, miu penda, na penda Miu penda, na penda
When I say pull up, you know what I mean
Furahisha tu mjoli bang Packaging We, misi kama wao Na kuzungusha na mastingo zangu kama tao Packaging Na maneba wakitusikia watasi
Packaging, packaging
Packaging, jeng Tuende packaging Super wedi leta ni kupeleke na rieng ni kubeng Bang, tuende packaging Kwa kazi ni korada ata kasi na maweng Packaging, jeng Tuende packaging Super wedi leta ni kupeleke na rieng ni kubeng Bang, tuende packaging Kwa kazi ni korada ata kasi na maweng
DJ Bugatti 254
Packaging,
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 jeng unajua ndio vibe. Fika jikoni juu unajua umevai. Toka 6 hadi 9 your mind. Alafu
haja kome ka peke jeng. Peke jeng.
Peke jeng. Jeng. Ndio peke jeng. Super wedi let any ku pele ke na rien ni ku bang. Bang. Ndio peke jeng. Kwa tin ni kona na ta ka sina ma wing. Peke jeng. Jeng. Ndio peke jeng. Super wedi let any ku pele ke na rien ni ku bang. Na ma fake business number 2.
Kasa sabes place yenye nimetogwa kerizo hivyo ndo woni ita nikiwa ombidho eko koko iko hivyo ndo nitakupata nikiwa na dhimbo nikiwa ombidho muta tenderu nikuwa na katia bibi ya onjivo wa kerizo ta wa kerizo wa kerizo ta wa kerizo
Niki kush kush, Mary Jane Benye kina bom bom dan ya brain Siwezi waka kwanza bila gang Na tuki waka basi kende change Jicho nyanya na bando twazifunga C420 na dili zimerunda Mindo pedi na uza halirunda Zile konki mateke ni ya punda
Njuanga njuanga kona kona ntole Apa chezea tona tona dole Shika kungindo uchorea kove ngole Ita totondo akujie singo donye Kana shada akujie njo kingoe Nimpe rungu adia chachishe nandore Masoti zako kwa bedi konzo kini pepeta Nikuroge turi vile miroge githinga Nikioyo muna uliza
Wakerizo iwo na woni ita nikiwa ombidho Eko koko iku
iwo na ita
nikiwa na zimbo Nikiwa ombidho
Mama want to be then it's gonna be fun
DJ Jones
Suna Johnny Kenja ni mboya
Mama want the beat and it's about to be butter
Ni hatari Bili anazitoka ordinary Ni hatari Ingine jo hatari yetu Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Kena sana inachuna hati Inachuna Chuma inachuna Inachuna Kena sana inachuna ati
Kisike jua kariwe jua kuna chuno Kisike bitia mavo jua inachuna Bado meno iko funja mfupa Bado tembo ziko funja chupa Haribu mtuangu emezesha Usiku changa we serereka Shisha iko changanya ketepa Ronde pili na kuja wepewa Kunja mtu gizani kisawa sawa Mkumbushe ituma ni ya pawa Na kono nasumbua kwa sana Lazima ujui kutu inachuna
Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna, jaba natafuna Inachuna, nasikia kujikuna Inachuna, inagonga Na waroga ni kibonga Teng ting nakatia Teng ting napitia Zimeshika mina rek tumabia Zikishika chora saba na dandia Huku kitembea na nare nika kipande Afande sina kipande nikona omo Mgenji koto kwa zabe nikani somo Mkwela kama nikware sita ingono Mbasu wa evi jundani wa levi Mabedi mateki na badu mabedi Na medi na hedi na kandu makeki Na kata makeki nikani bash daila
Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna Inachuna
Bugatti 254
Inani geto na mabiste babi Bundos na di area tu me pige kambi
Inani with the pretty girl thing Give me your thing cause you know me own it
Rondon di pace cause you know we born it
Mamore wakonda kasbana si mabani
Kingale ama shashamane Vijiti ama ni majane Kamna mamu ni tamoga range Mange usome tepo ni tazamandane
Kudigi digi madogodane kudigi da Kudigi
brothers, you can't nice, call me Mina.
Kilalo, aki kiyoske jana, kichapo, aki kingen kishada, kibao, ama kijake daska, kinyaru, kwanza kiban kiraska, kuya na kichingri, siti moshi na firimbi, ni nipugi na siringi, ni nadungi ya shilingi, kome dubu na kiingi, kani mblina we matiti, anazoza kama chichi, ziki bondia pigwe miti, kibibo, ama ashike kifanta, kiboza, ama ugong na kada, kishisha, ama abong idada, kirungu, adi abeng kitanda.
Digi digi, madogo zani, digi da.
Mina saka ganji, kisha lipuka Tuza yopupa, tupa kwa pipa Mini na kipaji, na jomna bambika Kama nilitegu, nipato mepika Kama weni maigu, nipato metisha Sura za mababu, mazezi na tisha Na kama wezi moni, tabidu na pisha Ikusi na tupa, siyezi fika bei Heri shike mafuta, njipige daily Ikisaka shimo ya kunitole ma baby Maziwa iwe fiti, kutoka kwa zo jegi Mini mauru, bila katapila baby Unacheza na yombulu, unacheza videli Atukia mini mungu, bado utadedi Hii ndo ufale, ilfanya sigeo zangi pedi Chupa kuchupa Tupa kutupa Pigia hiyo shasha dizina lipuka Itamuru sashe zinae kaboka Piga muru dash piga brother ya zita
Odi wa muranga nimekam na mandom Isi tirani na siti zimetoka ngong Kina wabo wezi mpata mini kasadam Ama boko mna dada sini maharam
Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko hii mchezo ni haram Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni narungu na nitam
Boko haram
Shada kani mendo Unangawa madam ni kani dento Nazia miniani na nguu bila njugu Unastuka na utatosho na kirungu Geusle queen amecheze ya madudu Nako dudu nyuma anatundu Toka green ni na jabani kuchumni Kusetie kichomni, kurolie kindomni Kuchambue kifomni, kumangie kisho Kudarue bifo, nikuzamue dufo Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko hii mchezo ni haram Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni narungu na ni
Kuna soke Situ charge kwanza nisha lipa token Charger smartphone sina pindogo Kuna mango kona hapa mindio jogo Niko na idea Chungo utaingia Sira isi uliza adinadia Mapunyeto saka unadhiki Na mange usu wako ni mashabiki
Ikikata there is no regretting Tuna switch back to factory setting Na mindio takwa izi factory zenyu Na waka casta so mashore is wenyu Wameni fuata mta wanasoma menu Wameni patanjana dishi chakula zenyu Leo ntaisondeka na hapa ndio venue Chapati kali ya mini kicheza na ndengu Onyesha yombegu Misi kitabu siyezi someka Sipigi kabu siyezi chomeka But bado naisondeka mpaka che Naipiga na naipiga mpaka ilie kama fe Back up the place kama mende kwa giza Bless all of y'all iku na mkono mjiz Nice pretty face with a bummy and figure Leon kuisondeka kama mpira la liga
Tunasafisha mitambo, tukizi peleka worldwide Anai boy fanya mambo, yeah we pray for your long life Fix it tonight boy Wazani mpaka lini, kukaliwa chini Our whole lives, oh no Roundi hii tumekamu kuwa kumesha Roundi this tumekamu kuwa somesha Tunasondeka, tunasondeka Domo domo mpaka lini, usibishane na nyanya yao Naboesha, tukisondeka, tunasondeka Tunasondeka, tunasafisha mitambo Tunasondeka
After, Pizka tu pizka dingo ingo Uruka dingo ingo
Chokora mapipa unakiuna Shakira Figo kuni dakira kamote mashira Gokinya nadira unapokonda fira Sina saa majira mkisi asira Teko basi pakira kunadu Maria Kanivajo Maria akiga kiwashira Kauna penda za dogi leo ni punda kazia Kauna penda za mbogi leo malaya gasia
Party after party Yeah. Party after party. Yeah. Party after party. After party after party.
Party after party ni kumosha pi place. After party tuna mosha pi place. Party after party ni kumosha pi place. After party tuna mosha pi place.
Craving ya kishada. Craving ya kishada. Craving ya kijaba. Craving ya kijaba.
Bugatti 254.
Mete after mete. Manjote za kumwage kazi mwage kia paivisa itu kwa kete Kani mashada nazi wa shadara ni ntele kwa uko kamete Demia kwa medeuske jani na mchimba toka nyuma ndo nisione kute
yeah. Niko ndane na shida pasi ganje hapa nipate hata kama tutake Hado kate mukatanga na maji makali na bale iko nini sijali Waita leta na ufanye haraka na hizo tako zianzange kugwara Ambia DJ manaija ni swara Kali ya rithe lafu short na mwaga Cheki likidiki ndo ni kiangu shendane Na bado ni kibigi utakonfirma gizani Kama pena bidi njoze dini minani Hadi marafiki manafiki chiopu nane
Party after party yeah. Party after party yeah. Party after party After party after party
Bas bas choka mara maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga bila dapa misha sha 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 sha
ukiwa go 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 gaji so bo bo ukiwa go 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 gaji
Bas bas choka mara maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga bila dapa misha Bilata permission, bilata permission Mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga bilata permission
Anapenda kuziwa shaka kuna kiroma Penye kamebeba dhuda kana nikoroga Pasta nganga sadaka tapeleka kwake Sister, Sunday, sare mapara Monday, kuni daradara kipara gizani Kuni gwara gwara kanjwanga kuchapa 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 Kakanga kupanga kumangwa kupangwa kumangwa
Bas bas choka mara maringo mi upenda chapa na tarimo mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga bilata permission bilata permission bilata permission mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga bilata permission
Niko kinenge na misi brayo anika kinembe noni meze na yo baby shota na kuapa madapo kula ni mahaka migo meza ina Kava de face, destroy the base Kama talis, and gives us straight Kama de base, na mwago taste Mali kwa mali, kiwan de base
Bas bas choka mara maringo Mi upenda chapa na tarimo Mi uchapa chapa na nakanya Gara mwaga bilata permission Bilata permission Bilata permission Mi uchapa chapa na nakanya Gara mwaga bilata permission
Singo nataka dungia sara
Kuna vitu zijai tuwacha God stroke na mafans madem na shada KLG na DR malkuta waka DJ leta wako roke kistim ya jabos Niwekie mtu next wenye tawabamba KLG wanamwita motangari Kanidam ajawai ya kungangania Jogi wao ana watengeneza ngangia Zambas zambas ana wanyandusa
Zita ode Linga linga ling School bell a ring The girl dem dem a fight for meeting A meeting Then ya give dem teaching The bad girl dem a went on the scene Buyaka buyaka Hidi wangu mnoma Buyaka buyaka Ma suicide bomba Buyaka buyaka Dime shika vinoma Buyaka buyaka Bad man leta leta
Niwe kie mtu next wenye tawa bamba Shell kid wana mwita motanga Kanida ajawai ya kumangani Jogi wao ana watengeneza Zamba
Watch rangi makata chura baki heri wengi na toto huko winki mteke wiki gizani pige miti titi titi piki kikikiti pinji linki mitini kingi kindi zigi zigi mitini mingi mini piki 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 pongi cheki doki kashoti piga koki
chain ori ori niko kori kori fuko pori pori ndio nimejaza kama kori ameshika kutu siya naka fori fori shika tori tori chezia doli doli cheka msupa ana mabui bui unastuka mekuteka na unijui jui unataka stingo flani za magui gui kauna swara kuja area nina chui chui
inauma but itabidu zoe
Nasema damn digi digi mene team weekendi Come hivi hivi tuji kill vi deadly Sema damn digi digi mene team weekendi Come hivi hivi tuji kill vi deadly Chucky Sitha rao chapa na nina tao Sitha rao chapa na nina tao Sitha rao chapa na nina tao Sitha rao chapa na nina tao
Nakata wapani Niji fry liva josi jamanga mi Nikuririma niki ivamale Nikiririma na balas nangale Piga diva dimba kitambi ya bale Juma kiki ujipa kitambi Dani na male na sita 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 ni na makagari izame futi sita kivua dangari kitanka keki dali jam na kunywa ni tam tam cheki have some kunywa kahanja mkaki kami na kiua bongi small kama shimo ya mapua
Odiwa muranga wanadai niwe wao Mademo na wanyorosha kwanza kwao Ikusi zao ni misi tutuka za mao Na jeki zao zimesaka kama toche zao Na hivi ndo mingi ya stay town na kajaba Na hivi ndo micheza longo na wamada Shosho manguru anadai jika wada Na zake zimeshika ashameza katana
Kani gosho domodo Ai nyonya Bianga kanga mbanga Ai nyonya Jiki kisting jing big di Ai nyonya 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 Ai nyonya
Napenda joma duya na maflivwa nyongi Mina thirsty ya makali na magura za bobo Na wachanganya kilami na kashenki dogo Shanti bobo, shanti mtamu koko Chest bobo, ras de kitam kilolo Weni pate makene na nikichomo wadikonyo Na roga nimebonda storytelling Johnny after Karinda ni adamu DNA ni za kimoka Ningori na waroga nikidendi ya chopo Makato tipasporti na pigia tupa check Na ficha ngori da sunda kwa kucha Na kapeleka mdogo na kajaba alifte
Kani kosho domoto Ai nyonya Bianga kanga panga Ai nyonya
Wale manga Mamanga ngo sindi Wale manga Mamanga ngo sindi Wale manga Mamanga ngo sisi ni Mbwana zamba kipi zao sindi Wale manga Mamanga ngo sindi Wale manga Mamanga ngo sindi Wale manga Mamanga ngo sindi Mbwana
Baya wacha kushanga Na tuna haya na yu manga Nkujwa jaba nkiri mshatanga Nkona mbugi angu nkute kwa mta Tukitaza kila siku vile inafa Usingizi lisho jalala siku saba Nguze tuchafu badu na geuzana Legalize it, miti ni dawa Manguko wote wako na umanga Mangati wote wako na umanga Mta zote ziko na umanga Kamu juisi si wote ni wale
Wale manga, amanga angu Sindi wale manga Mamanga ngo sindi wale manga mamanga ngo sisi ni mbwana zama bibi zao sindi wale manga mamanga ngo sindi wale manga mamanga ngo sindi wale manga mamanga ngo sisi ni
mbwana DJ Bugatti 254
ndine kazo ayu shikishi Kitani kikata nikisipisi Napika iyo kitu inapisipisi Ukyo na mina mbulu juan kwa masi Nakemba wambo shiko njeri na masi Hizo shimo zote mina maki Ata best William loso na kesi Chobo wa kasongesho Bliki cho, icho icho Kalongongo na banono Kilokolo, chambao Kuchengwangwa kwa grao
Sindi wale manga, mamanga ngo Sindi wale manga, mamanga ngo Sindi wale manga, mamanga ngo Sisi ni mbwana zama bibi zao Sindi wale manga, mamanga ngo Sindi wale manga, mamanga ngo Sindi wale manga Mabwana zama bibi zao fini
Odiwa muranga nikani meme za tongs Na leo katashika tu bila jing jongs Na ring ni kuredi tu kamere kiwa on Na home ngeo zapo kando wale geze thongs Mangoti mingi mingi kido giri dhato Mangoi mingi mingi kido mkoko dhato Mi sina kili mute mea adi wale mate Mi mwaga kachizi sipanguzi ndo vlami Isunge kuwa mkenya ninge kuwa pidi wake Na kange kuwa githu ninge mtoka sandu zake Leo sida I beef sapo na kula sister ke Na bini shama da keli tunde tukakati
Sini wale manga, mangango, sindi wale manga, mangango, sindi wale manga, mangango, sisi ni bona zama bibi zao, sindi wale manga, mangango, sindi wale manga, mangango, sindi wale manga, mangango, sisi ni bona zama bibi zao.
Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit.